Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare noga e jitti lewru me hitande 2024 sekrabe kidi be to modom hedade hejoji amen din linde mangal mudum fu min calmini on san. Hewtugo lumo ka wana hunde newani de fe yimbe hewbe jodibe le gallude kessede le gallude bamako do odo kabaru kana metti san yimbe su guri fu rewbe jodibe dido no kulen. Samgol sukabe rewbe bamako do kana wimbini san nyande fu on do golle ka buri yarde yeso hudum fu sabbi bindi dum hudum fu sereji de holiti bangal mudum garam be dar fam e le journal amen gal. Hono futti dallaji pawi di golleji nawdi bangal duwan wawi hebnere jogalal landungol kana wonno landungol ka hala mudum memama ele kawrtal noga e jottobo dunki e andanbe kabaruji bilidi e duwan adnar allandu ele wiwu hirnangi afrique fa yettole wuddu mayirbe fuddito golleji mabbe di bama ko do kenyin sekarabe hidi be non sembe kabaruji dum jogoni on bete hande bismillah modom hedade dum tede kewde gonde le gallure bamako do kanyum en kana tampi san ne sabi be gala lumo yimbelle jodibel dido nukkule buri fu rewbelle be kanyum en ka holiti wiide juinande dum en lumoji le dido nukkule kay wajibi so be jibbe fa be jirwa sabi be koliti wiide wajibe jun mabbe kinabe jara koyd mabbe kiloji kewdi so be jibbe fa be chomoyo ko nawri bangal miriji di kambe kan juinde dido lumoji le dido dede be koliti wiide juinde lumo le den wom dati de han jukkude ta fom fa keben famtar an ko fatumata dambele hebani en do hendo festan Omar wa yolo e modu sama seku
ko heewi rewbe lo wombe denno dirtende soti bano gonde woytade wiide ngala lumo lende do dende commune gobo do pomoko do be bifaabe keba be cioda kudde godde an ton sina be jahale dede godde kasen be ngadi no dango fuude laamu o
avec les deux femmes
rewbe jeewbe le dende de tawrata ke kala ko kasen din na suni lumo no wono do samti njumti laaji kiwdi sabi lumo wala e le dende bende sato min jistira ko yaadi fa lumo dende wonde
non dum wori nokko noddirte assez beaucoup commune nayo bodo pomoko do be do rewbe le kolli metti muden sanne ko ngala ton lumo Ibrahim Mayga gote commune de kabar lumo jile commune nayo bodo pomoko do o hali ko lati sababu mudum nokko noddirte assez beaucoup
dili de de kewde to lumo wala sabi kasin le jamare le de non ko do be mbalti wadde lumo nana so ni lam ko be hasindini on nokko o jittira ga yimindi be assez beaucoup o de ne kesson bokko juno ko nokko wala hatanago dum sabini ka otidal
be do wotna be kolliti wiide nokkule kertna luuma jatono ko ngala le dedo dede
sekrabe hidibe andono baawi hottudde hakkilaji modon fuudo dido kabaruji do hella amen facebook na do konto x mom nodirta no twitter yimbe le jaabe booni joodibe le region Douanza wadi majira mu em altinere noga e jiddi lewru mai tan 2024 fa be kolleta to met mabbe sabe uddugol wuro mabbe go yurto jugube jogibe kaborde an heba lebbi kewdi jom be do maji tobe ka nadi kana ko be leyndi fi dabereji di waifu yella nuko on wordini ka ana yura fa keben famtar anni ko aljuma tambura kan yoni jottino hal mabbe haltan Musa Malisi suku
minen yimbe resortissant en booni kebbe yaltile booni ngali duwansa njodi duwansa do ko min jidi wolitinde laamu o tan anda faamu wuro amin go booni tampi sanne 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 illa mi de munyono fa jonga min donki munyude illa mi de mbaayi fami mbaawa kambari dume kambari min ngala ko nyaamete nyaamdu tan min jidi min jaba nyaamdu wildudu min ga ko nyaamete tan min kaaja wona wildu wona mettundu ko min kebbi fu mi de jidi nyaamdu woni min ngala min ngada lekki mbayri sawraade ho min ga cellaalu fu anda maayi faami sugaabe do ngattaaje vaccine nyawde haami fu anda maayi yolbere na warabe nyawna warabe dum woni e nukku aminto nukku du fu neddo waawa yaltude fay 2 km a waawa yaltude le wulo ni mbilita bajere ngaji min tawren di fu anda e naati e tigibe malfaaji joni min ji yimbe am illa be kapto fa taybe baawa haptade yogaabe na njalta na maayo do laawul yogaabe na njalta ina lalla li ladde yogaabe na njalta ina nange e bandiji yogaabe do gonton na kulbine tinta njalta no goni ton kambe yogaabe do tom maayata
ko buru ONG ngaji chapan nay wonde jukitaade golleji mu em le cercle tominya so yimbe le gombe le on do nokko kanyum en ka holiti weede ana faami golleji di yoga ido ONG ngaji ka wonde wadde tom wobbe kanyum en ka holiti weede nganan jiyo golleji ko dido ONG ngaji wonde wadde le ngallure mu en def du woni ko tayki kejaado amen gondo le on do nokko do woni Ishaka Kulibali anni ko hebanen do hendo festan mo do sama se ko Umar Waygalu
dido ONG ngaji na ele gede kewde e buri fuf ko baru cellal jande mbirki nedda ko e ko nande mudu so yoga be meltan ke golle mabbe wobbe kay mata el fi nafakaaji mabbe
nous avons vu des
appels ONG ngaji gondude famille de jamarnde no hani remirde kanyen gondude habude e kewal jaarindi wonke be balli guji di wonbe kebay dido balli guji du ngihi ONG World Vision dernier do chuudi ekol pamdu wadi dum e balla ka yimbel bu kasin dindebe wala
ceri tande keita yo jupno goleji ONG Sahel Eco o bimi hala gollidal hakune ONG ngaji di e lamu o
les ONG
polle ONG de an jeltina kalisiji fa pabo yimbe le burbe fu hasin dinde wobe dobe gouvernement o kanyun wakati du yaltinta kalisiji di so wi ONG ngaji ngada dir gol hawbe fu kanyun dokete
e joko arande jo mer commune tomnya drande ONG ngaji di na moun sane ele yirwere ele yirwere nokuji di
nous apprécions vraiment
ko pelle ONG ngaji ngonde wadde ko e pabo yimbe le burbe fu hasin dinde be le nokule godda anto e mudina kalasiji
certain village
fadde golleji ONG ngaji di beeda humcina da hore hakilaji jamarande kay ngalda bangal darna mabbe le yirwere nokuji di isaka hebani dum sujeta mani gila tomnya
sam gollo sukabe rewbe le libba mako do ka latike huune nyande fu burde hedde sembe tawede sariyaji ana hadi dum fu yogabe kanyu en ka dum latike golle mu en fi ko boya sanne ko ka do suka debbo mu dum warta sappo e nay wadi le den wotere golle gallure bomako do dum fu sabbi bini o do golle fa kiben famtar anni ko Hussein Cisse hebon en do hendo festang Umar wangelo e makon ko hore
sam gol tagiti gongol dum wadi fewde e sukabe roobe didon be duubi sappo e juyi non daati ko sababu so jamarende metta sanne
je pense que hakille am be cham gol do yimbe rafi margol chukoluino chamobe do yimbe an hani uddede kedde aduna mabbe fur an hani ko immoden darode salla ede ndara jangude so paamen ko waddata de kulli fati jam wande yimbe ko jabata ngadeda dara do jomun dari ewa so dum wada mayma na wada may sarama salla na welene
madam jawara bintu bali lamido fedde noddita APDF de o wi ko lati sababu mudun yo gollobe dido golleji bondi nyangataake no nawiri
no yimbe yebirto sam goldo yimbe saabi midon taykiti joni so won neddo ma sami do neddo ma goddo e be ndara mojjindirde dum wayra dum ne woda fey samde do neddo wargol non ngado dum an haani nangirede mbarowo neddo wala ko be ngatta joomu faanawa ko hadata joomu wande hono mun kati
fedde nations unide noddirta INF pa litiwdi tan 2023 rewbel be samgul wada fewde mudum be dum yehi fa teme tato e chapande jenayom e joyon be torraji ngada fewde mudum du buri ujnere debbo
dunki andanbe kabaruji bilidi e golleji nawdi bangal duwanle adnar allandu e le wi hirnangi afrik fayeto le wudu mayrika fuddi batumu em pawido e no batumu em noga e jettobo bomako do kenya horebe duwanle lidido nokule waram kanyu endo yidude anawindi e le kawrtal mu em chapanta tobere le wi kanko inspector general amadou konate kanyu woni lamido horejo kanyu woni horejo modo duwanle lede amendi nyaloma hande o holiti wiide dido lidido golleji bedo dunki ande waram landa waram tewtura jabi fubili e lamdi bilidi e jiddalaji di duwanni leedi amende wondi fewde mudu nyaloma hande o anni ko haltan mohammed bo wakunta do festa mo wadu samasiko
lawdo botulogo jettugo wadi le arhali tanaji mudi le arnaru sifaji kewdi datani di jamarande e gollobe donbe fuf chadele dido teladi jogi lamkobe ngoni kabaru kebe politika ku endena fedde don en arnaru e rezongaji mayre jegom na fabo le mutanglo hore golleji hantidi mbawdi fabade pelle doni en hinade fandaji mabbe bangal golleji kebe e habugol jamarande duke en lifulere durande mu enna na muni sene bangal yowtade ko hebi yirude le golleji di worande raison ngaji goddi gila butu cakti do wadede yalla memde hala golleji handi wadede
dewte godande kaborde do woni malfetusko fayeto jabele leedi amendi ka na wonno hala mudo na wonno le bato goto mo kolleji mudum wadi yontere bittinde le lamu kay le wi landinbe odo bato yoy humpintinde jamande do faratiji bilidi e yiltagol kaborde hakkun mabbe yo tewtirre yimbe le jogibe de do kaborde tawi wala e le wi seredu wartira dum tawi wajibina ka wadde dum odo gol fedene noddirta bureau regional de secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères petit calibre landini dum
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yawtere amem zoom sur nyalamo hande o ana wodani yimbelle be wondude mu em wala fuku wana fi ko nebi fe seeda bedo yimbelle atawan ko heewi mu em fu ataw ana daddidi to e yimbelle wobbe le galle goto na do ana wonde mu em le dena wotere haye hon ma e to keewi torda do san fa keben famtare anne ko Juliette Koulibaly hebani am do hendo festango Umar Wayelo
ñalawma hannde no wala fuu dulluɗo wiide woɓɓe aan toon so aɗa wondi e muɗum deeɗe na aɗa wondi e muɗum galle le ngalluuji ɗe ɗum wonaa ko yaafi fii. Wakkati fuu a tawan eɓe torre woɓɓe njuppira ɗo ndiyan, woɓɓe njuppoɗo tuunile, woɓɓe dukkela ɗo kaaki kañe ko nanndi e muɗum. Misaala hono kanko oɗo debbo noddirteeɗo Aminata, o iwii golloyde, o wori o tawi bomi balani joƴƴina caggal foloniire makko. O wii ɓe puɗɗi kasen koɓe mboowi koode, o nanngi hoore makko. Taweede wiide o haalde e ɓeeɗo yimɓeele fuu jaɓa e darnude gaaci muɗum piyoji caggal finetir makko. Kanko Mouktar Oudou gonɗole galle Louwasi wakkati fuu non mo woytirto. O wi'a tawan ɓen muusuji muɗum na ko nanndi e muɗum kebbinan tuunele pep le nokkuule ɗe. Mouktar e Aminata wona kamɓe tan gorri noon, ko heewi e jamaada tan wakkatiji an torri ɗo woni ɗo takan lemɓe torrata ɓen wakkati fuu. Ɗum ne tinna wattan hakkille sanne fet torra mo wonti.
Sekaraɓe heeɗiɓe, on paami annduɗon gaddite kabaruji amen ɗi beete hannde ga hono andirɗon no mbawi heɗita ɗiɗo kabaruji fuu mere mere ɗo wiyamo gaɗan 37321 aɗo gaddi télécharge application amen studio tamani de Play Store fanjey fe no ɓeesara yewtere amen ana wuuta. Magazine amen gouvernance et citoyenneté ñalawma hannde o ana woodani central solaire ŋaji ɗum juƴinaɗo mo ɗoɗere mo arande juƴina Sanakoroba. Oɗo central mo puissance muɗum warta mégawatt teme ɗiɗi waram juƴinede le hectare ŋaji teme tati le nokku mo noddirta ñengew koro ana le laamu Sanakoroba. Hoɗum fuu fa ɓedraɗe faamu anndi ko Mamadou Samasiou kañe keƴaɓe amen gomɓe le kiriduji ɗi heɓanim ɗo hendo fectaw makko ko hoore mi ñalleji.
Pour le moment
le wakkati jon o ka leydi amen ndi laawol wala e muɗum yarde fa maayo geeti ngam min ngon naange mon mbaawi nawtoraade.
Ka ɗo haala yo ka Mamadou Jean Traoré maire Sanakoroba wattu fuɗugol golleji ñiɓugol panoŋaji yitenge laamukoɓe ɓe nawtorto darude tellaji courant. Ɓe wimnen sirie courant e ndiyam golleji goɗɗi ana ɓili e kabar muɗum heɗɗana Bintou Camara kanko woni ministre kumniɗo ndiyam e courant.
Oɗo nokku ngaro fa ñiɓe joom o to kuram resete mégawatter nogay warta tawede li hen. Laawi to kuram o ƴaɓɓorto kiloji sappo e go'o yaali to kuram o hokkirta yimɓe to. So ɗo horde fuu ɓettike laawol ngol juuni muɗum warta kiloji nogay waran mu'inede iwde to central o woni to takkade e laawol ngol ɓe noddirta RN7.
Fanda ngol ɗo nawtorgol sifaji kewɗi heɓgol yiite yo yalla huncande hoore kasindine mali bangal courant. No holtiri ministre kumniɗo almusaɗɗaji leydi ndi kasindine meɗen bangal courant yo famɗi fuuf temeɗe joyi mégawatt. No holtiri kanko hoorejo suudu ministre ndu keɗɗana Alousseyni Sano.
Ñalawma hannde o mégawatt temeɗe joyi woni ko leydi amen ndi hasindini muɗum. So min mbaawi mu'inde kuram mine e hoore min taƴore leydi amen ndi yalta mi tiɗɗalla mo woni le muɗum o le hitan 2025 bangal courant o.
Oɗo projet o yo jaati jikke mawɗo malinkoɓe iwde sahal yottaade ɓaleeri. Ka noon heɓo holti wiide ko heddi golleɗo ko no heewi.
Min narda yimɓe fuu nanngira ɗum sooɓe. Homo fuu waɗa ko waawi fuu yellana hayba ɗiɗo panoŋaaji. Eɓe kaan miijaat donka hono ɓe ngaɗirta hono si oɗo golle laamu mutti ɗum. Ju'ingol panoŋaaji ɗi kaye huunde moƴƴunde. Ɗum waram laatal sababu ɓantude hoore amen faaɓa laaɓa bangal kuran. Oyo anniya kanɗo yetteede nga ɗum hollititta wiide tiɗɗalla mo ngoli muɗum bangal kuran o ka timmi.
Tama ñiɓugol onɗo nokku o no waawi timmindo tiɗɗalla kuran. Keɗɗana Mamadou Mayga kanko o dunke kabaru courant wulti wiide ɗum ɗo latto sababu ɓutude almusaɗɗaji ɓilidi e sodugol jam yiite sato fuf
200 mégawatt.
Mégawatt teme ɗiɗi ɗum ka sa hawrintini central ngaji tati gonɗi bamako ɗo ɗum woni gonɗo Dar Salaam mo banque islamique de développement o darde fa yetto balenki a tawam ko warta fa mu'ine jonko sembe muɗum ana muni ɓurde ɗi fuu so hawrti. Waran latal sababu waytirde juuɗe amen bangal kurameji ɗi
énergie propre.
Horojo transition o joƴinɗo panoŋaji arandeji on ɗon nokku hanɗo ñiɓede foliti wiide golleji nokkuji goɗɗi ɗum puɗɗan fo ɓoyata teɗɗanna kullinal Asimi Guyta.
Golle gaɗa joom laamu Sanakoroba o ka e puɗɗoɗe bangal juingol panoji ɗe leydi amen ndino. Ɗum waran latal sababu min mbawano hoore amen fa gasa bangal kuran. Mbiɗa yiɗi du yettude sanne ɓiɓɓe leydi Mali ele tinnare fa yetto muñal ngal ɓe gaɗi fewde e ɗiɗo golleji.
Ɗiɗo nokkuji goni to safu ton ñande noga jetime e chaka dugu nyande go juin central ngaji di godom fufu yo megawatt temdere denno so du fufu fawruntina yo honani megawatt ngaji temen nay nyibetedi saraji bamako no hultiri adribe sur ministre humlindo courant